ɛno na I think say party no anti nneɛma bi ase ɛma ne kɔ yɛ sɛ saa deɛ no nti yɛbɛtwe adwoa so and that cost me my primaries
and ma ulusu primaries no
my primaries was
orchestrated
no credit da wa na waka kwan bia so ye be yi no afi ho
because on the part na ni ye wo parliament
and na di ni ye wo part e wo parliament na enum no na wan hwe ni ye a wo the party kito akakra no enkrofo obekwa akoto aba yi wo bi e de na kwa kwugina ho na omamu ni nyinara ensu mpese enipa no ni e course wo mrahye bedwa mu nyinara wai obie ade a ne ka din wo wiase mpoma abofra wo de ade a hye ne nsa o se thank you o ya de bonus ka sorry o se wonka se maye bibi mon fanche me abofra kwa ne kan ye ne din inti se panyini tnase o se ne ma bi na mo anti mase ene ko ye ne ye inti mon fa me bonin cheme masaba me sha